Vibes to the 4.0.
Ukaja ukaniwa ni mgojo halua halua vitu laini unajua laini 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 unajua chakula 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 pagante sasa
ale sabe 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 neya
Michel sabe ne Michel sabe neya